waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Jason Mifsud oo hore u cayaari jiray cayaaraha EFL-ka ayaa aad u garanaya xanuunka ay leedahay marka cay iyo afxumo lagugu beegsado garoomada cayaaraha.
It conjures up a whole range of, you know, incredibly hurtful emotions.
Waxay mar kale dusha u soo bixinaysaa dhammaan dareemadii xanuunka badnaa iyo wixii aanu soo marnay nolosheenna. Mifsud wuxuu hadda EFL-ka kala taliyaa arrimaha dadka dalkan loogu yimid, wuxuuna aaminsan yahay in kalaabyadu ay wax ka qaban karaan arrintan markay qoranayaan cayaartooy cusub.
With technology these days, online education and training services, there could be a 10-15 minute cultural awareness program that they go through. I think there needs to be more.
Farsamooyinka cusub ee maanta jira iyo waxbarashada xagga internetka iyo weliba adeegyada tababar waxaa la samayn karaa, buu yiri, barnaamijyo wacyigelin dhaqan ah oo 10-15 daqiiqo qaadanaya. Waxay ila tahay in kooxda isla maalintiiba cawaaqibkeeda la marsiiyo, sida in buundooyin xagga cayaaraha laga jaro oo kale. Gil McLaughlin oo madaxa EFL ayaa la tacaalaya waxaa ka dhashay moos qof cayaarta daawanayay uu ku tuuray Eddie Betts oo u cayaara kooxda Adelaide Crows habeenkii Sabtida hayde lasoo dhaafay. McLaughlin ayaa ku qanacsan in falkaasi uu ahaa mid cunsurinimo ah.
What happened on the weekend was unambiguously racist and we are clearly disappointed with that.
Waxa Sabtidii dhacay shaki la'aan wuxuu ahaa cunsurinimo aad baanan sida cad uga xunahay. Guddiga EFL kala taliya arrimaha dadka dalkan loogu yimid ayaa ku amaanay go'aankii kooxda Port Adelaide ay ku kansashay xubinimada gabadha mooska soo tuurtay. Waxay kaloo amaaneen taageerayaasha kale ee iyagu dhaliilay falkaasi. Guddigan ayaa sheegay in inkastoo taageerayaasha qiiraysan la soo dhaweynayo, haddana waa inuu jiraa bay dhaheen xad aan laga gudbi karin. Qoraal ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in Eddie Betts uu yahay mid ka mid ah cayaartooyga ugu caansan EFL, cayaartiisii 200-aadna ay tahay waqti loo dabaaldego. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in EFL ay tallaabo weyn u qaaday in la hubiyo in cayaarta OC Rules-ka loo yaqaano ay noqoto mid dadku u siman yihiin, laakiin dhacdadan oo kale ayna xasuusinaysa ayaa lagu yiri qoraalka in shaqo badani hartay. Iyadoo abad laga joojiyey inay daawato cayaaraha kooxda Port Adelaide, ayay gabadha soo tuurtay moosku muujisay shalayto, waxayna aqbashay tababar wacyigelin dhaqan ah oo kalaabku ku casuumay. Paul Vanderberg oo kalaabka u qaabilsan arrimaha dadka dalka loogu yimid ayaa tababaradaasi fidiya, wuxuuna sheegay inay tahay tallaabo saxa.
It's no use banning someone for life and not giving them an opportunity to be educated, and that's what all of our programs have always been about.
Waxba ma tarayso in qofka abad la mamnuuco oo aan la siin fursad wax lagu baro. Barnaamijyadeenna oo dhanna taas ayaa looga dan leeyahay. Nin sheegtay inuu yahay aabaha gabadhan 27-jirka oo mooska ku tuurtay cayaartooyga ayaa isagoo la hadlayay radio Adelaide ku yaal difaacay gabadhiisa. Yaan la bahdilin, ayuu yiri aabahani qoftan bini aadanka ah sababtoo ah waan aqaan, buu yiri, waxay tahay idinkuse ma taqaaniin qofta ay tahay. Waxaa aad iiga caraysiiyey, buu yiri, waa kaararka cunsuriyadda ee la isticmaalayo. Wariyaha idaacadda ayaa weydiiyey maxaad ula jeedaa iyada nin aboriginaal ah moos ku tuurtay. Aabaha ayaa yiri maya waxay ahayd fal caro ka keenay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.